CopleJams.com.
Steve Four, crazy, I got you. Genesis on the 1-2s.
Now we go go na ni malota dine fumu.
Wanda dina bidi famo kui pompa vie. Visa kangala kudu.
Okay. Ndine bita rap and follow me pa page. Flow yanga ili work, mtima wanga una rage. Nyimbo zanga ni poza, nima zikwela na pastage. We mukonda ni maenjeo na mawin muchechi. I'm not a top storyteller, olo rap killer. Fonse ni makopela na kusila ni nasila. Kaya temu ni kongelo, olo comment up a post. I thought, nili relevant, broke and lost. Ni chai ni chetota, ii ni femu yanu. I do this for the street kids, we musula kwanu. Azimai na asika na we nemu bula kwanu. Munga nipae, but ghetto ni number one. Empower your seko, tell him I said it like this. Look up to God, face up, what is it like dish. Sini choka kugeto, I'm the ghetto on a walk. They say when God cooks, you will never see smoke.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
No wanda tina pidi famo kui pompa vie. Visa kangala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
No wanda tina pidi famo kui pompa vie. Visa kangala kudu.
Yeah, I'm a big dreamer. Really, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na vilote. Kevi wana kuvilote. I'm a dream chaser. Nipishana na vilote. Kevi wana na vilote.
Sini liloyo amesina komi wamo wana mbanje. Sina kraje, sini baza nkumbwa kalandanya manje. Muni tiesa nosunga wa mai wanga ni nansanje. Ndimu mna ni pasa talent muli holy. Monga Sunday, I don't need a words rap. Muma nilembela pati futi ni karapa. Mzitu ndila matewela. Mepi kutiva ni konde wa zedi ni mawosha. Dotu don't fall esa mazali ni konkosha. Sorry ndine dreamer from the ghetto na hope. My people deserve better mkaitaya we mopu. Maybe first ni cafe ndiye pene ni za blower. Nimbo nchosa simuli zila dalati anaso. Music politics, I survive every season. Take me out for lunch, I could sell you my vision. There'll never be another Steve All on your edition. Wally, why'd you talk to God? Saulula and the reason.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
No wanda tina bidi famo kui pompa vie. Visa kangala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
No wanda tina bidi famo kui pompa vie. Visa kangala kudu.
Yeah, I'm a big dreamer. Really, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana kuviloto. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana na viloto.
I watch demons mourn as I bow to go throne. Ati kwa sila wasila back to the basics alone. Tifo nasty for to kwa na wa, I'm crashing your bones. No tio tichinja my life to the game you are known. But I am closer to light. Ndimwe my shadow beneath me. The game needs me so na ipasa kidney. Ni moving a kuseni nga mipando ya pasiti. I got juice ngati ya boloko friji. Ukanghala bo careful na maganizo. Careful ve utambayo menso ni mawindo. Kumea olosa ukakambili ni maganizo. Kulipe ya kuchinga enemy ni maganizo. Baza olombue malinga tabe ufola. Ine music ikayuma pa month end ni fola. Wenzo nione lamo kusikulu na kachola. Manje wango fiola, fruits of my labor ni tiola.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
No wanda tina bidi famo kui pompa vie. Visa kangala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
CopleJams.com.
No wanda tina bidi famo kui pompa vie. Visa kangala kudu.